Eyo kutoka panorama na sukuma ringi kisomi, mana wakufanya hivi simoni, na maji ni ya shingo na upalia madingi kooni, kwa mistari mingi kushinda taunzi sokoni. Disaster ndo jina, logo ya mtai na shine kuta, the type luga usongo kushinda mdai fuba. Looks kama asili ilio design kufa shwine, kaa kando one game na i-define upya yo. Na usawa ndo huu sikosei, unapotea kwa sababu hamna basics, na hapo ndo mnayumba. Ndo mana mkenda juu siongei na vikundi vyenu, utafikiri cruise ama gay. Skiza mifumo ya nguzo za zitungo ni ishara kwamba nimefuzu, kwa maana hii miruko ni imara. Niko sky natafuta kikomo kwenye kisomo, na chola beyond normal, muuliza Dubo Dibala. Expansion to the hyperspace, na kanga mawa yanaiva maverse. Nyeza dhania ni complex where ama utadhani longer rebirth. Material deep huku dive wa end, ni kama mufti aliye lamba haram. Tumeganda hata kope hayumbi, utasema meganda sanamu. Sipo kwenye ruti ya wavuvi mamluki, nipo na mafundi kina ngugi wanawapa salamu. Kifika uliza utaambiwa mimi ni nani, tonyesha mtiti kilo nyingi, haipimi mizani. Ukishindwa ita wabishi wajua hiji imani, waeleze na urudisha mziki nyumbani. Na kama ndo unafika sasa, karibu senta ya tenzi, wone bidhaa bila ya expire date, kubwa kushinda hata Empire State. So my single line is like your entire verse, and nigga usinishike mkono nikipake. Hatutaji shobo, ni vina na mishono kazuria, tofauti na midosho ya kipambe, tofauti na ngono au drama za domo na wenzake. Nishavunja mwamba kaskazini, Tanzania kuna mroma mwenye stamina ya kurap na mimi. Mizuka iwani utadhani anai rap ni jini, nusu mtu nusu rap machine. Najua ushasikia tenzi bro, ewana utenzi huu noma, ita wanafunzo waje wape ruzi goma. We don't play good, ukija tuna execute ujuzi kama Sherry Wood. Nandika zaida Daily News soma. Panda safina imefunguliwa mito na kingo, ni mbovu kioga tumechungulia kifo. Wenzio wamecha mtindo kunichukulia simple, sikudanganyi hamna hewa huku nilipo, kwa maana ni juu sana hata ukibebwa kusogea bado. Kwa hisia za ushairi napotea angani, kama vile jangwani zinavyopotea nyayo. Pesa naongea na mi naongea nayo, singo nzito tafikiri na dabo na foka. Kwa roho mbaya kama dingi wa kamba, muulize fifi niko real kiasi siri na sharo. Ripoti kutoka kilele cha ubora Kilimanjaro, ngoja to diverge. Thanks rapper won't diverge, mwandiko utasema kau design shodi, sura ya kazi utaisi mdai kodi rai yao. Hai mashakane squeeze up seas awa kai rodi, mali ya siri mama angu anailinda kama mtoto wa majini. Unezia mini ndoto kwa mamako, ndoto kwa demu wako ata babako. Natamani kuwa na mtoto kama mimi. Sau kusu chips kwenye foil, hiki chakula cha bongo cha kufeed the kids, kulugwe ya kutwist kama coil. Na masha yangu myth paka naenda deep, unaeza east night discover oils. Kodi zinafanya wazungu wanazunguka, mafungu wanafunguka, mazuzu wanazuzuka. Nilikuwa mtupu nkaokota buku nikabukuka, leo nasimulia tungo tukufu nikalufufu kafufuka. Legend kama Kofi Olomide, naikamata daa kama Daudi wa kolo mije. Na walaza dolo si follow bata na follow mission, na ufundi ni controversy utasema Apollo mission. Misele hapa mjini, natembea na begi la maiti, na chinja bila kwele wala nini. Kusala tele utasema Nyerere ama Mwinyi, nafika kilele la spigi kelele kama nyinyi. Fuvu limeshiba, motundu kwenye kichwa, niko underground na kundo mitutu na kufichwa. Walikuja na gubu, walizikwa kama wafu mbongo tubu, wazungwa na sujudu hiki kichwa. When you play unasifika, mini game kitambo kama zinja kwenye plains za Afrika. Nasikitika hamjui message nazo paki kwenye pictures nazo paint, nikili vile scriptures kama saint. Ni kama big hawk kwenye mini bars, toshe kwenye skinny vazi gani litafiti. My MC wana sound kama engine and hit love. Mini king wa Swahili rap, get it? Yeah. Wanasema I'm too real for the industry. Stockholm mpaka Italy ka cruise yachi, groove hii ni Concord. Focus kama msongo ama mnoko, and they solve murder mystery. Yeah, look at my family tree, look at the chemistry I have, look at my pedigree. You talk about being competitive, be authentic, or having body work or longevity. Check his living, check his syllabi. Wanna need a trickster, check my trickery. My emotion, passion, love, hope, sympathy. Utaisi mkono Mungu umeandika hii, na spit holy kana mbite masi. Weshima na mnyanganya Mike Madi. Hii ni fact, hakuna MC wa kurime kadi. Cholo Bwenz, nenda uka bite na hii. Ni deep sana na ndomano na ita ngumu kurap. Deep kama chumvi kwenye uvungu wa nyap. Kaba uja ni buku, utuwa kwenye mafungu pumbafu. Miso malaika, mini mungu wa rap. Hallelujah.